Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso miabe subɔla kple miaƒe kplɔla Revena Akpɔ ele mɔ gbɔ le fɔfɔm gaƒoƒo ya me. Gbedeasia ƒe tanya gbɔgblɔm be taking up the cross. Taking up the cross. Ko wò atsitsoga, atsitsoga la kɔkɔ. Yesu ko yiƒe atsitsoga. Yesu eko atsitsoga. Ta be miawo hã miko atsitsoga. Amen. Miawo hã miko atsitsoga. Ŋkeo yɔna be atsitsoga. Atsitsoga enye nane ɖewo yiwo ke ele mɔ dzi no godogodogodo ɖoko ne eme nɔ ge koe. Ŋumakpomɔ na ɖewo, ŋumadame dzi aɖewo, wɔwɔe wo yɔna be atsitsoga. Eye wòle mɔ dzi ne wo ya kɔ, wòle mɔ me ne wo kɔ. Ele be natsoe. Hadzila aɖe gblɔ bena ya ye gblɔ be atsitsoga ekpe akpa gake Yesu gblɔ be megavɔ o. Matso Gbɔgbɔ Kɔkɔe ahe tsi ɣe na wo. Atsitsoga ele mɔ vovovowo dzi le amegbetɔ ƒe agbe me. Ne miekpɔ Matthew 16 verse 24 gblɔ be tete Yesu gblɔ na wo, gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena ne ame aɖe lɔ̃ bena yeanɔ yewo nye me la, negbe nu le eya ŋutɔ ɖokui gbɔ ne wòatsɔ eƒe atsitsoga la eye wòadze yewo nye me. Amen. Ne ame aɖe lɔ̃ be yeadze yewo nye me, negbe nu le ɖokui gbɔ. Praise the Lord. Ŋuki nye ŋugbegbe le ameɖokui gbɔ. Eŋugbegbe le ameɖokui gbɔ. Enye nane aɖewo yiwo ke nye wo ŋutɔ wo lɔlɔ̃nuwɔwɔ vɔ, edzɔ dzi na wo vɔ, wotsi atsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ ŋu. Ke fia be egbe ŋu ɖokuiwo gbɔ, megawo lɔlɔ̃nuwɔ ge o. Nu yiwo dzɔ dzi nu, wodo dzidzɔ ne wɔ gbe. Nu yiwo me nesa vivi le vɔ, Mawu nya me ɖe mɔ le wo ŋu o. Wowoe nye ŋugbegbe le ameɖokui gbɔ. Amen. Eye ne nako atsitsoga. Praise the Lord. Ne ame aɖe lɔ̃ be yeano yewo nye me, ele be wɔ gbe nu le ɖokui gbɔ, akɔ atsitsoga eye wòdze yewo nye me. Eyi dzi be elabena ame si ke be yeaɖe yeƒe agbe la atrɔe, ke ame si ke atrɔ eƒe agbe le tanye la akpɔe. Megawɔ vu na ɖokui o. Mawu ya ke subɔ mi la aƒawɔla sesẽ wònye. Ne ame aɖe be yeaɖe yeƒe agbe, ye ŋutɔ yeato mɔ ɖe dzi asurvive. Yɔ gbe bubu ge. Ame geɖewo ƒe agbe bu wo ɖe Yesu Kristo ƒe mɔ dzi kɔ da ɖi ye wo ŋutɔ wo fesi wo ɖokui be yewo nye nunyalawo yewo nɔ gbe mawu manomie Wobu woƒe agbe. Wo dome akpa gãtɔ le yɔme. Wo dome akpa gãtɔ zu hopeless le anyigba dzi elabena wo ŋutɔ wobe yewo ɖe yewo ƒe agbe. Agbea mawu tɔe ye mawu ya ye wɔ mi. Ye ta pɔ la be ne ye le agbe la, ye le agbe nɛ. Ne ye kua, ye ku nɛ. Aleluya. Ta ame va tsi tso ga kɔkɔ. Enye gbe sia gbe ƒe dɔdeasi yiwo ke eƒo xlã wo, yiwo ke nye wo dɔ yi ke nàta wɔ akɔ ko Mawu ƒe ŋkɔ ŋutsi atsi tso gae. Gbe sia gbe ƒe nuwɔna nuɖɔmedzi aɖewo li yiwo ke nye dɔdeasi wòle be nàwɔ woyɔnɛ be atsi tso ga. Ta Yesu be ne ame aɖe lɔ̃ be yeanye nye nusrɔ̃la, ne gbe nuɖokui gbɔ eye wòakɔ eƒe atsi tso ga elabena ame ɖe sia ɖe yi ke abu eƒe agbe ɖe ta nye la akpɔe. Gake ame yi ke yi ŋutɔ be yeaɖe yeƒe agbea, yeƒe agbe bubu ge. Nɔvinya se la ŋka srɔ̃la le fofoa me. Enya yi dzi gblɔ bena elabena viɖe ka wɔ nye na ame ne xexe blibo la katã zu etɔ. Amen. Elabena viɖe ka wɔ nye na ame ne xexe blibo la katã zu etɔ ke wɔ bu eƒe nu vɔ ma. Amen. Xixame metu emu. Xixame metu emu. Eyi hã nenye tɔnye. Eme hã nenye tɔnye. Eyi hã nenye tɔnye. Nukati eyi me le ale ne mo. Yesu Kristo biabia va na li. Vi ɖe kae wonye. Ne xixe yame nuwo katã wonye ame aɖe tɔ. Ame ɖeka tɔ. Gake yiƒe nu vɔ bu. Vi ɖeka do tso me nɛ. Ne xixe yame nuwo katã wonye etɔ vɔ yiƒe nu vɔ bu. Amen. Elabena amegbetɔvi la le vava ge le fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me kple eƒe dɔlawo eye ekeme aɖo eteƒe na ame sia ame le eƒe nuwɔwɔ nu. Praise the Lord. Amegbetɔvi gatrɔtrɔ gava ɣea me kple yiƒe dɔlawo le yiƒe ŋutikɔkɔe me eye woɖo eteƒe na ame sia ame le yiƒe nuwɔnawo nu. Gbe ɖeka miegbɔna be tsitretsi ge ɖe ʋɔnudrɔzikpuia ŋgɔ. Woxe fetu na ame sia ame ɖe yiƒe dɔwɔwɔ ŋu. Egbea miame geɖewo mie mawo subɔm gake nya yawo ya la mieko ya dɔwɔme. Mielɔ be miasubɔ mawo alright. Gake ʋɔnudrɔgbe nya yawoa ya medɔwɔ le miame. Miamiwo ŋutɔ miekplɔ xixa me ɖo ale xixa me yiyi me ale xixa me le du dzi ye miekplɔ ɖo ye miegbe mawo gbɔ miegbe be mi miabe dɔdeasiwo wɔ ge wɔ baba ne mi. Amegbetɔvia gavava ge. Amen. Ɖe ya ta apostol Paul le gblɔ be nu yiwo katã nye viɖe tsã yebuwo aɖukpo dzinue. Nu yiwo katã nye viɖe tsã yebuwo aɖukpo dzinue. le Aƒetɔ Yesu nyanya ɖeɖe ko ta. Labe Aƒetɔ Yesu nyanya exɔ si sesẽ, exɔ si sasasa wu xexe ya me ŋuwo nɔnɔ. Ni yiwo nye vi ɖe, ni yiwo me ye ɖa vi le, ni yiwo me ye kpɔ dzidzɔ le, ye ŋlɔ wo be. Ke nu yiwo le ŋgɔ yi ke nye sidzedze Mawu, sidzedze Yesu, anɔ Yesu nyam ɖe dzi, anɔ sidzedze xɔm ɖe Yesu ŋuti gbe sia gbea, wɔwoe nye zɔlie le ŋgɔ ne ye ye zɔzɔm. Gake nu ahiawo le megbe la, ye ŋlɔ wo be. Nɔvi nyase la, eɖo to rev na kpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Ewoe gawoe bɔbɔe be míegate ɖe mɔ ŋu. Gale nyateƒe yi wo ɖem dukɔwo fiam. Akpe na wo. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.